Ake sikhulume ngothando lwethu, ake uyeke amahloniphe. Ake sikhulume ngothando lwethu, ake uyeke amahlonila. Ake sikhulume ngothando lwethu, ungabothula kanti sengiyakubhora. Ake sikhulume ngothando lwethu, ungabothula kanti sengiyakubhora. Ake sikhulume ngothando lwethu, ake uyeke amahlonila. Ake sikhulume ngothando lwethu.
Yeah.